Malu.
Walisemaga wewe tasa, leo natema mate kila mara. Wamekuzidi nini sasa, ujipodo waki ila unangara. Unanipa pressure mara pipi, sioni kwako misisiki. Umebarikiwa humanity, unanipa tendo toki wapi. Hivi kwa nini nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Oyani yani nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Hoyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kila
yeah, nafikia na breakfast by the sex kaza wadi. Saka ni mweke juu ya bango kama sala za maradi. Na kila kitaka mapenzi malume ni poinjaji. Chochote atakacho sema misamaki kwenye maji. Kilo takaputona ni kama ndege turukao. Wakodisha kumbi wakitaka kutokea vikao. Kwanza rangi paka ngozi, ngozi na kamikao. Kitanda na yo mapozu na vuchenji mikao. Na kusupisa na ziche sana. Asina stress kusu ex mama. Na zingatia tupata dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Oyani yani nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Hoyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kila imi
yeah. Umenifanya nisahau kuhusu first love. Furaha uongezeke kwepo pesa. Natembea kifo mbele kama wrestler. Icho ni kipaji extra. Warembo Instagram wanaongoza kwa drama. Oh yeah, yeah. Unaona wanafra wanaugunjwa wa drama. Oh yeah, yeah. Chazungu kupata kama we usiku na mchana. Oh yeah, yeah. Napenda kini touch baba na mina kutachi mama. Na kusupisa na ziche sana. Asina stress kusu ex mama. Na zingatia tupata dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Hoyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kilaini walisemaga wewe tasa, leo natema mate kila mara. Wamekuzidi nini sasa, ujipodo waki ila unangara.
Mixlizer.